savoir. Get the keys. Et parti. Izolo bega funalo, namhlanje seka funalo. 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 Izolo, 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 hey. 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 Ati. Kapitombasa nuhamba nobane bathi baphabangani kanti uphuza nobane igama Lorenzo kutshela igama hubane athi igama lakhe vele yena humbane bathi usesho omnyama vele angimoshini isika sekangibiza ngohabu ungibona ngenza le mali sekahamba nosibali intombazane kajani hekajani intombazane kajani hekajani intombazane kajani bathi Lorenzo ba
Pibo aw Pibo de Nino what's up izolo men komela uthani. Namhlanje ngivuke nombali ngibambe i-jackpot uvukile umalambani hhayi asikhisiwe namakhelwane mekangizonda umalume manje frostani indaba zayizolo zingiyenza i-hotman hhayi asikhisiwe namakhelwane indaba zayizolo
ebathi
ishu
hasa intombazane intanga zakho sithethi wena geleza zona zilokho ziyapha wena uyagruvu lokunuka notshwa udonte nemali umakrizi uyakha umzuzu unenka 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 hasa intanga zakho sithethi wena geleza zona zilokho ziyapha wena uyagruvu lokunuka notshwa udonte nemali umakrizi uyakha umzuzu unenka unenkani wena mani unenka hasa hasa Ishu!
Izolo bega funalo, namhlanje seka funalo. Izolo bega funalo, namhlanje sikafunalo izolo 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 hey 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 izolo hey